Tavesha, Tavesha. Baba na yojini, yojini the beginning sheni. Baba na bossy, Tavesha, Tavesha. Baba na yojini, tali la jumbo komanda.
Sapa mochipi, landa na yuje na kubike mochipi. Sekugai futi, takwata na machinji. Netaipia makomanda waka sona machipi. Akapundoka ichefia from zero to hero. Tafumia magwacha, madora na mayuro. Alafu wakai gai, notifia magelo. Barinje gete sheshite, wafumije selo. Nabine ile panga sensa, lachita empawa. Afode shisha mana mano, tisha mpwawe. Mwekesho kupepeka momwisho mukawa. Aba na mazadi, kupenda paka kawa. Kabisha chikola soweto chiwe mpala kasompe.
Komanda yojene
maeski ukamba chabanya mama itenege na patao nyako.
Komanda yojene
bagai kumpidi mwebene ba mushidi mushidi na pashidi.
Komanda yojene
orokoso fratsi maineri ya uti ya puti kunzi.
Komanda yojene Tavesha, Tavesha Baba na yojene tujini the big nation. Baba na bossy Tavesha, Tavesha, Baba na Eugene, Tari la Jumbo Commander.
Kwata ande pondo na mulaza. Gawaba pala mana mano kukwata. Wapala mika yoje mefionse kukwata.
Chingoda vali mani ngelo vali kaka belt. Hoponita sala poke wa mpoka belt. Yetu pondo tushala kofi mkupa belt. Tupi ya kudepo chingo wanse ankupa belt.
Isa tuchinde, isa tushane, isa kuno chindapo.
Set my daughter.